Mare bila pesa kidonda. Cheki demi yako na kutoka. Wananitanga Maradona. Jumu wakata nikisonga. Usipandishe mrembo boda boda. Yondo siku ya mwisho utamwona. Usiulize kani ligonga. Niulize kile niliona. Ai, akia mama na sare dry fry. Na kupigana bila munda. Vidole mbili weka pisa. Izo zingine weka inside. You know I pull up like a G. Shorty ameweza, she's a freak. Hakuna ngati tu ya free. Naguza nina kani real. You know they love me for the life. Bebe Illuminati kumbe life. Unasema ni bangi kumbe life. Top team in the big propeller. I got big game jack with the rise. Man a clap, man a clap, man a clap. Man a clap, man a clap, man a clap.
Let's get it. Maisha fiti na mrafiki tunaungua. Nasi cheating kama wifi anajua. Mziki lipi basi ni vipi nina ganji. Shikati kiti ujo uone vile kwa mike inachafua. Kikulacho ndo yo hapo inakusumbua. Tunajua ni bibi yako kimwanika tunanua. Biji jasho ndo yo ndingo tanunua. Otherwise piga kalesa na ikikumo nezazua. Twende lifestyle kuna wenye na wabasha. Last time tulikata kuperform Naivasha. Ndani ya 110 ni na wapita kaza naska. Ni kwanga wanted lakini saiwa na nitaka. Sini funny ya. Vile hit song imefanya msupa take kunizalia. Swali kubwa na juuliza mini chadi ya. Siwezi sema juni hali ya. Na spendi mapicha. Kwai bila filter. Super woman nina feature. Bien wanga mziza. Kila label kila design. Na spendi mapicha.
Maandamano, maandamano. Wamepandisha bei ya avocado. Cheki kameiva finya kapiano. Promoter pana leta zogo kabla shani lipe full price. Aba duniani mikona one life. Zinga lazima kwanza baptize. Kwenyonginyo mikona half life. You know I pull up like a G. Shorty ameweza, she's a freak. Hakunanga kitu ya free. Naguza nina kani real. You know they love me for the life. Nite Illuminati kumbe life. Unasema ni bangi kumbe life. Top team in the big propeller. I got big game jack with the rise. Nine o'clock, nine o'clock, nine o'clock. Nine o'clock, nine o'clock, nine o'clock.